the glory belongs to you.
Tu me ona utukufu, tu me ona nguvu zako, tu na kuinua utukufu wote ni wako.
We've seen your glory, we've seen your power, we lift you higher. Oh, the glory belongs to you.
Tumeona nguvu zako,
tumeona utukufu wako, twakuinua utukufu wote ni wako. We've seen your glory,
on, testify.
Twakuinua,
utukufu wote.